Monday, so yeah, yeah.
Trust. Trust me.
Uliviona ambavyo wengine wakuona, ukaniheshimu kabla ya wengine kuniheshimu. Mama, umeyapuuzia maneno ya watu ya kukuvunja moyo. Ukanipenda ambavyo sijawahi kupendwa kabla. Ulinipenda nikiwa nothing, siwezi kukuwacha nikiwa something. Ulinipenda nikiwa nothing, siwezi kukuwacha nikiwa something. Baby, we know the tambe. My baby falling, we know the tambe. Choo choo, we know the tambe. My baby falling, we know the tambe. You, you, we know the tambe. My baby falling, we know the tambe. We know the tambe, baby. My baby falling, we know the tambe. We know the tambe, baby. My baby falling, we know the tambe. We know the time, baby. My baby falling, we know the time.
Trust me.
Kiro si chera ni wenu vashaka. Ust in my heart. Unda tari wewe na nuoshaka. Stay by my side, baby. Go to go them, same, say something. Nah. We know, mama. I like the way you go, ya go, your mutim. It's crazy, mama. He was a kuba chungunda. Amazing, I hope. Main do you, Zima. I love you, baby. Come like my driver, sweetie. Mama, umea puzi ya maneno ya watu ya kukuvunja moyo. Ukanipenda ambavyo sijawahi kupendwa kabla. Ulinipenda nkiwa nothing, siwezi kukuwacha nkiwa something. Ulinipenda nkiwa nothing, siwezi kukuwacha nkiwa something. Baby, we know the tambe. My baby falling, we know the tambe. Choo choo, we know the tambe. My baby falling, we know the tambe. You you, we know the tambe. My baby falling, we know the tambe. We know the tambe. My baby falling, we know the tambe. We know the tambe.